Asubuhi kukipambazuka pale napo amka, yananikosa maneno ya kukushukuru. Najua likizama giza likiingia, mbala mwezi nyota angani, we ni mwema umanipozima bure. Mana pendo lako la ajabu ulonipa ladumu milele. Pendo lako la ajabu ulonipa ladumu milele.
Sikwachi, 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 sikwachi.
Kulinganishwa kufananishwa na wewe sioni, dunia nzima nimezunguka kweli hapana kama we. Wakulinganishwa kufananishwa na wewe sioni, dunia nzima nimezunguka kweli hapana kama we. Nikitazama uzuri wa umbaji wako
kwangu,
neno lako nitaya miguu yangu. Nikitazama uzuri uumbaji wako kwangu, neno lako ndio nguvu yangu. Mana pendo lako la ajabu ulonipa ladumu milele. Pendo lako la ajabu ulonipa ladumu milele.
Sikwachi, umenipenda bure.
Sikwachi,
umenihurumia.
Sikwachi,
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 sikwachi, your love is true.
Sikwachi,
umenipa amani, furaha, uzima tele.
Sikwachi.